Obakaba kabusebe masomero ga Buganda ganasale bwateke sira kusomesa bana abana olulimi Oluganda basobole okukula bave wansi nga benyumiza mu buwangwa bwabwe nono n'obuvo. Minisita w'ebyenjigiriza n'enkulaakulana y'abantu mu Bwakabaka ekitiibwa Kotida Nakati Kikomeko era asabye amasomero gano bakozese enteekateeka n'eyikuza abaana bano mu buntu bulamu n'obwerufu. Bino abyogeredde mu kuggalawo omusomo ogw'abasomesa n'abakulira amasomero ag'Obwakabaka aga nassale ababanguddwa ku nsomesa y'abaana abato entuufu gye banaagoberera mu lusomo lw'omwaka guno okwabadde wali mu Lubiri High School Mengo.
Tugamba nti omwana owa Buganda ayise mu nassale ebyo byonna byonna nga mumaze okutegeka ng'abakugu be babalaze ngera mugoberedde bulungi n'ennambikayo baya wiki oba ya ttaamu yonna twasaba omwana ayise mu zinnassale za Buganda ng'amanyi okusoma Oluganda omanyi n'okulwogera obulungi weewaawo ekyo kinyusi kirina okubeera mu masomero gaffe. Ekyokubiri, abaana nga bakuziddwa mu buntu bulamu tusaba muteekewo ebyo ebijjayo ebitendeka omuntu mu buntu bulamu ebimu ebiri mu buntu bulamu omwana okutendekebwa nti afa ku munne omwana ng'ateekeddwamu embeera ey'okweyimirizaawo omwana ng'ateereddwamu embeera ey'obuvunaanyizibwa